Rwanda humeka ituze ufite ingabo twumvishe iyo ndirimbo twumva ko n'ingabo uretse impirimbanyi za demokarasi ingabo nazo zaruharaniye ni muri uyu mwanya rero tugiye guha ijambo Lieutenant General Jacques Kanyamibwa atugezeho ijambo duteguriye mon general ijambo ni ryanyu
urakoze ministre nyakubahwa president wa guverinoma y'u Rwanda ifite icyicaro mu buhungiro nyakubahwa madame ministre w'intebe nyakubahwa president w'urukiko rwa Rwanda nyakubahwa vice ministre w'intebe kuba na ministre w'ingabo banyakubahwa ba ministre namwe banyamabanga ba leta nyakubahwa umushinjacyaha mukuru banyakubahwa batumirwa namwe mwese mudukurikiye ndabaramukije mbifurije kandi umunsi mwiza wa demokarasi ni ishema kuri jye guhabwa uyu mwanya ngo mvuge ijambo kuri uyu munsi wanditse amateka mu gihugu cyacu umunsi w'impinduramitegekere umunsi repubulika yatangajwe mu Rwanda igasimbura ubwami maze perezida agasimbura umwami ibendera ry'igihugu rigasimbura ingoma karinga itegeko nshinga rigasimbura ubwiru ibyakorerwaga mu bwiru bikajya ku karubanda umunsi nk'uyu ni uwo kwibuka intwari zahagurutse zigaharanira ko ibintu bihinduka buri munyarwanda akagira ijambo mu gihugu cyamubyaye umunsi nk'uyu izo mpirimbanyi zafashe umugambi zihurira igitarama maze zigasanga igihe kigeze ko imiyoborere y'igihugu igomba guhinduka ubutegetsi bugashyirwa mu maboko y'abanyarwanda nta kuvangura narinda umwami wari warabwikubiye yari yaraheze hanze y'igihugu aba bagabo ntibanditse amateka mashya y'igihugu cyacu gusa ahubwo nabo ubwabo amazina yabo yiyanditse muri ayo mateka ariyo mpamvu na n'ubu tukibazirikana uko imyaka igenda isimburana ariko ntidukwiriye kwibagirwa ko abahagurutse ngo baharanire iyi mpinduka atari ko bose bageze kuri iriya tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere muri 61 hari ababaye ibitambo bitangiye abandi batanga ubuzima bwabo kugira ngo impinduka iboneke urupfu rwabo ni rwo rwabaye ikiguzi kugira ngo repubulika ivuke mu Rwanda murabizi banyarwanda banyarwandakazi ikintu cyose kigira agaciro bitewe n'ikiguzi bagitanzeho kugira ngo kiboneke ibintu by'agaciro birahenda ntidukwiriye rero kujya duterwa ubwoba n'ikiguzi tugomba gutanga kugira ngo tugere ku byo twifuza bitubereye kandi binabereye abazadukomokaho. Byumvore yararirimbye ngo demokarasi irahenda. Umuntu ntiyaba abeshye yongeyeho ko iyo bigeze mu Rwanda biba akarusho. Mu Rwanda impinduka iraduhenda kuko zigurwa amaraso ntizigurwa amafaranga. Mereye hafi kuva ku rucunshu ukagera 591, 73, 94 kandi n'ubu ntawamenya kuko hari abadatinya kuvuga ko igiciro gishobora kuzagera kuri 2/3 by'abaturarwanda. Aya maraso y'abacu ahora ameneka tugomba kuyabonamo ikiguzi kibiba biharanirwa. Niyo mpamvu ibiyavuyemo bigomba kutubera umugisha aho kutubera umuvumo ngo duheranwe n'agahinda kaba twitangiye ngo tugere ku ntsinzi. Agahinda gahembera inzika z'urudaca. Ni ngombwa kwishimira ibyavuye mu kwitanga kwabo kugira ngo amaraso yabo ataba yaramenekeye ubusa. Ingabo iguye ku rugamba ibitabarutse ntibuza abandi gukomeza, ahubwo ibabera ikiraro kibageza ku ntsinzi ibigamijwe. Umuti si uwo guhora dushyingura cyangwa guhora turira. Turasaba kumenya ubwenge, tukamenya umwanzi duhanganye nawe uhora aducura inkumbi, umwanzi uhora atwicira abayobozi, abenshi bakagenda bisasiye imbaga y'Abanyarwanda. Perezida Habyarimana bigeze kumubaza impamvu adaha amabwiriza ingabo za FARC ngo zambuke umupaka zikurikirane inkotanyi ku butaka bwa Uganda cyangwa ngo atere Ubugande bwaboherezaga. Yarabashubije ati umwanzi nyawe duhanganye nawe ntabwo ari Buganda, bariya ni ibikoresho. Umwanzi wacu nyawe turi kumwe hano mu gihugu. Benshi kubera kutamenya ukuri no kutareba kure ntibasobanukiwe, ahubwo bamubeshyera ko yavuze ko umwanzi ari Abatutsi bari mu gihugu. Nyamara yari yaravuze kenshi ko ikibazo mu Rwanda atari amoko, agasaba Abanyarwanda kutazagwa muri uwo mutego w'umwanzi kuko yari azi ko ikibazo cy'amoko ari umutego watezwa Abanyarwanda kuva kera. Abenshi ntibamwumvise, ahubwo abakoreraga umwanzi batabizi basigara bemeza ko ari we kibazo, wavuyeho ibintu byatungana. Mu kubereka ko atari we kibazo, yaremeye aritanga, atanga ubuzima bwe, maze bagwa muri wa mutego w'umwanzi yahoraga bibutsa, amaraso arameneka karahava, za mpundu zari zitezwe zirabura. Turasabwa rero Banyarwanda kwitonda kuko umwanzi wacu aracyahari. Ntaho yagiye, aracyashuka benshi muri twe, abashora mu bibazo by'amoko n'iby'uturere. Iki gihe kiri imbere ni icyo kumuvumbura tukamurwanya, kandi nta kabuza tuzamutsinda kuko ikinyoma akoreramo ntigishobora kuzatsinda ukuri kugomba kuturanga. kandi turi kumwe n'Imana nta kabuza tuzatsinda. Banyarwanda, Banyarwandakazi, cyane cyane mwe muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda, igihe cy'amahitamo kirageze ndetse kimaze kurenga. Nk'uko abo twibuka uyu munsi bahisemo kwitandukanya n'ingoma ya cyami bagashinga Repubulika, ni nako namwe musabwa kwitandukanya n'ingoma y'agatsiko iri mu Rugwiro. Abasirikare b'u Rwanda namwe banyapolitike muvuga ko muharanira ineza y'Abanyarwanda, murasabwa gufata icyemezo gikwiye, kuko nimukomeza kwihambira ku nkotanyi murajyana nazo, kandi aho zijya siheza nk'uko Perezida w'u Burundi aherutse kubibabwira. Igihugu kimaze kugotwa, uburyo busigaye bwo kudacanwaho umuriro w'akarere ni ukwitandukanya n'inkozi z'ibibi ziri mu nkotanyi, mukazereka zikishyura zonyine ibikorwa byazo bigayitse, maze abanyakuri mukishyira hamwe mukubaka u Rwanda rushya rubereye abarutuye n'abaturanyi barwo. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ni ngombwa ko dukomeza kujya tuzirikana impirimbanyi zatabarutse, cyane cyane izagiye zitabonye u Rwanda rwigenga muri Repubulika. Amaraso yabo yamenetse ari uriya mutuku uboneka mu ibendera ryazamuwe ku munsi w'ubwigenge, tuzahore tuyazirikana. Tuzirikane kandi ziriya ntwari zahagaze ku maguru yombi Gitarama, zigatangariza imbere y'imbaga yari hateraniye bati ibintu birahindutse, u Rwanda rubaye Repubulika. Muri iki gihe dukeka ko byari byoroshye, kuko ubu abaharanira kuba perezida cyangwa minisitiri w'intebe b'u Rwanda ni benshi, ariko icyo gihe nta wundi wari warigeze muri uwo mwanya. Tutibagiwe ko hariho n'impamo ivuga ko igihugu kitagira umwami kitagwa imvura, ko nta bwororoke bushoboka. Ariko aba bagabo nka Mbonyumutwa, Kayibanda n'abandi basangirangendo bagafata icyemezo, bagaha umurongo mushya igihugu cyacu na n'ubu kikigenderaho. Bagihaye inzego, bagiha itegeko nshinga, bagiha ingabo zo kukirinda umwanzi wari umaze kwivumbura akajya hanze gushaka amaboko yo guhirika ubutegetsi bwari bumaze kujyaho, kugira ngo babwisubize ku mbaraga, ariko ntibyabahiriye, Repubulika yaraganje. N'abagerageje kwigira abami nyuma babaye abami muri Repubulika ntibatinyutse kuyikuraho. Tuzirikane rero izi ntwari zacu, nubwo amaherezo atabaye meza kuri bose, ariko ubuyobozi buri imbere burasabwa kuzabasubiza icyubahiro bambuwe, bagahabwa icyubahiro kibakwiye mu rwego barimo, kugira ngo u Rwanda n'Abanyarwanda bongere bahumeke ituze, bongere bahumeke amahoro. Harakabaho u Rwanda n'inyabutatu nyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari biri mu biganza by'Uhoraho, murakarama.